Ngijulise nkoso thandweni lwakho.
Andisukukholwa kwami.
Andisukukholwa kwami. Andisukukholwa kwami. Nakukukholwa kwami.
Santo Dino,
Santo Dino,
Santo Dino,
Santo Dino,
Santo Dino,
Santo Dino,